Let's hear something from an ex-Zyco member, J.P. Busi, from an old album from the 80s called Longindo Ya Kapasard. We're going to hear the song called Idea. And then we got a request going out to Dave, listening in Liverpool in the U.K., speaking of T-shirts worn all around the world. He wanted to hear something from the Orchestra Kama Soul of Brazzaville. Great album. One of those great obscure albums with wonderful songs on it. The Orchestra Kama Soul de Brazzaville will play something for him coming up after that. But first, here is J.P. Busse.
Mama. Loli samoto makasidi malili eleki na nzoto na koyoka motema lokola ezali kokende di kola musabawa bobele miyali kamogo na lukaki ekomi Na kende, na limwa, na kozonga na molimo mama Inchala, 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 inchala Oh, Anara la petite Wakeni, wetese Nazalaka na tango nanga Zotu sembe motema Mayele kimia Yobi melio kotelinga Oyo ya yoko moko lobi bolingo Aina zakama nandima Pena kwea na motambo na yo Ikichala, ikichala Chala, chala. Norbert Bukilo, na brasa. Ibya yo tambi singa moto, na landi oti na lozana. Moka malili mwana benita na sala nini e. Ma vie a changé, Idia. Est-ce que yoko yeba? Motido kote lingai. Na motema koka mwa, Idia. Nana koma komi tunaka. Nini eko tinaka. Eko bo isaka motema kulinga. Mayele vise la te. Tango motema. Eponi a ye. Eruli a ye na kati koka mwa. Que yo koyeba, motino kote lingai Na motema koka mwa idia Yeba kabolingo ya respect L'amour a sincérité Fidélité na boyoka nina kosenga na yo idia Na kosenga na yo idia Na kosenga na yo idia Ma vie a changé idia Est-ce que yo koyeba Motindo kote lingai Na motema koka mwa idia
bako, tukunyema tata polo, tukunyema, tukunyema ko, 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 tukunyema tata polo. Clop clop, me tiens confiance, la CFA. Oh papi Chaga.
Okay, now as promised, Dave, hope you're listening in the UK today up there in Liverpool. Here is Orchestra Camisole from their album Orchestra Camisole de Brazzaville. Going to hear the song called Sojans Fongola Ngai. Ah, what a great band. From 1979, the Orchestra Camisole.
Na yeba nini yo salelanga na lingi na yeba pomote mamo kitae soki mo piato sojans fongola ngai soki bolingo yanza melo bana yoka muta babota ngai na dona linga boyete na lingi na yeba nini yo salelanga Nalingi na yeba, komo tema mokite Soki mo piato, so jant fongola ngai Soki bolingo yanzambe, loba na yoka Utaba bota ngai nanu nalinga boite
So jant nga nalinga kayo migi oyebi Mikolo miso nga na yoto kokuta nakana Fongola matoi yoka na yebisa yo Nalingi na mona yote na mwasi mosusu Soki na kuti yoko me mangambo ya bamba e Na koki komi boma nikolo na yo Po jaluzi ele kanga indelo Nipale oyo sale la kanga insurgence Ezo kisa kangai motema tango nyonsoe Nakamata decision kona boya yo Nako katena mema etungu ya kolinga yo Nipali nyonso natala bango pamba e
Soki mo piato, so jant fongola ngai
soki bolingo ya nzambe loba nayoka uta babota ngai nalo nalinga boye te bolingo na motema na ngai soki ya solo soki pe ya lokuta nalingi nga na yo tobota mwana e mwana souvenir ya bolingo na biso tobenga solgence kombo ngai nalingaka uta babota ngai nano nalinga boye te nalingi nayeba nalingi nayeba po motema monita e soki mopya to solgence fungola ngai soki bolingo ya nzambe loba nayoka uta babota ngai nano nalinga boye te nalingi nayeba nini osalela ngai nalingi nayeba po motema mokita e soki mopya to solgence fungola ngai soki bolingo ya nzambe loba nayoka uta babota ngai nano nalinga boye te
Oh, c'est lui qui dit ça, mon témoin, la ligne. bakayo tika mabango Ose ikiti sa motema Nalingakayo tika mabango
Sedi longola basusi na motema Ye basusi ye koko nisaka nijo Nako bangano kiyo baloli motema Eko salanga inasi na motema
Ose ikiti sa motema Nalinga kayo tika mabando Ose ikiti sa motema Nalinga kayo tika mabando
Kalasol!
Mwasi alo kisa bambanda nyo sople balimba Mwasi alo mwanga motema ya bilinga linga e
You are listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of Congolese music. Welcome, everyone who has joined us in the last half hour. You too, Omosh, listening up there in Northern Virginia. And everybody else who's listening, Ali in Canada, I'm glad you're here today. Since 1987, Caritas has mobilized the greater Richmond area through its congregations and other partners to protect individuals and families in crisis and provide the most basic needs and to empower those who strive for housing independence and employment readiness. Caritas Furniture Bank is one of three programs of Caritas and has designated the fourth Sunday of each month as donation, the fourth Saturday of each month, excuse me, as Donation Saturday. Your donations of gently used furniture and household items at 1125 East Commerce Road will help more than 700 families move from shelters to stability this year. To learn more about Caritas and the Furniture Bank, you can visit caritasva.org. And you can always call me here, 804-649-9737, if you need more information about any of our PSAs or the music that you're listening to here on WRIR. That last track was the showman, Loco Masengo, along with La International Rumbaya, joined in vocals by Vadio Mambenga and others. Really nice album. The name of the album is Shabwala Blok Zinge, and we heard the song called Ngaluma. That's on the Music Club label out of Brazzaville, actually. Before that, the orchestra Kama sold at Brazzaville by request going out to Dave in the UK. We heard the song called Sojans Fongolo Ngai. Speaking of Brazzaville, let's play something from probably the premier group, one of the longest running groups on the planet, let alone in Congolese music, Le Bantu de la Capitale. This is from their 2007 CD called Bakolo Mboka. We're going to hear a song called Butsiele. Then we'll hear some extra musica and some offshoots of that, or some copycats. The Generation Universelle from their new album, Pyramid. So stay tuned. Here is Extra Musica.
Gato, mi bato, mi bato, mi bato,
Les Bantous de la Capitale. Now let's hear some Extra Musica International from their CD, Merci. Love this song. Crank this one up nice and loud.
Médicament, le mal que fait le bien.
Paris combien, mais à qui tu plais. La lumière vient de la lumière, toutes les lumières viennent de Dieu. Coco Claudia Sassou, Yayana Kiki Christelle, le pétrolier, Prince Aladdin, Mami Kara Badiamant, Mère Alice Bajolibilité.
Si qui toko, bapesi et combo, voiture de luxe, Rolls-Royce. Botune naningaï, sangwa Claudia Sassou. Yen exemple, y'a charme béton, respect d'amour.
Coco Claudia Sassou, yande mama Congo. Ta la libo sope, si ma bandimi baton bi bebo. Sango na yeloko, la église de réveille. Yosa lokola nzimbu moto nyoso alinga zwa pabonga Yayana Denis Christelle
Edgar Gesso le DDP Mo Prezo Edou Mo Patas
Motala niye Yenge akoleka Mwasi kitoko Bapesi e kombo Voiture de luxe a talo Botuna naningai Sangwa ikia sasu Yende exemple Ya charme beton vespe
Claudia Sassou, yonde mama Congo. Ta la libosa fesi mabandi mi batso ni bebo. Sango na yo lokola église de Roveya. Yosa lokola mbongo matonyo swalinga swabonga. Mama na Lorena Alison Lembumba.
Claise Congo les chanceliers, Anissa Mbembe. Wamba Sassou champion Mutombo.
Yosa lokola li. Mama, ya sanga lito lengela yango Boso ke kwi mabe yeza danje
Mobimba no mama, sentima ya sukateo Regard na yo koko epi kisa kabate kleo Fais-moi ecstasy mama Na komo se tjense mbise wa sukateo
Vivi Emerode, exhala Ondongo Igor Cameroun, Abdul Kaba Casquette Nazulu. La fille à papa Eleonore Elian Vouba. Le cœur de Vava et Alain. Dieu merci Moulopo.
Regarde na yo maman et puis qui s'accabate clou. Fais-moi ecstasy maman. Na comment se tient service moi sous gâte.
Oui, pas comme on a bien sans ou dit ouéwa. Si pas même ni moi n'y a ou. Les gens merlent que bien voient l'outil na kubana bamboule que la to. Moi n'y a ou dit koudini kalamukati. Moi ba, Claudia maman Congo.
Ta beauté plaît à mes yeux et ta douceur charme mon âme, mon colonel Bakala. Le président Rémi Ayayos, le grand léopard, l'honorable Gaëtan Kodia, le futur PDG de Prosec, Carole Bayou, Emery Tindi, le grand tonsiper. Mesmin Atiga, on y va scoutique, Aïssa Ibiao.
Ndaka na présence et avant j'ai loué. Miso Pembe, la cola, merci blanc et l'élina Koseka pour moi été. Mino Pembe, l'okola, diamalunda. Naino na kweya kiti, bana gote boete. La vraie femme africaine.
Sa langue s'appelle encore chez Ben Mukasha.
Natambola, natambola, namunati Oya kukani na yo, mama Congo ye Batiana makasi tubuti Pi papa no jean, batoba monango Kisla itua, la beauté ton intelligence Fait la différence, na basi Afrika go Modui indanga ster, na komipnotize, na famatue Coco
kolokole baleli ya ntongo presence na yo lokola nakutani na masiya o jetosupi a genou kobwaka ngai te o mama kokoye kotika ngai te o ya bienvenu ndongo j'adore motane na mbebo na yo ya suka karingonda ye mama na divin ye
fiesta makambo Jobel Bilamba et Romari Kadibak, DJ Mawila de Saint-Denis.
Nalinga nanga, yalelo na soukia mwe. Nalinga vivie merote, souke langa bongo itu. Mosi kanona konko kate koko, Claudia la perle rare. Wouhou, mami karaban diamant. Wouhou, Dieu merci mon lampo. Dala nenge bolingo ne meminga, desina se woyonga na yebite. Mère Alice, ma jolie bilité.
Angengaka na présence ya manche loué. Miso pembe loko la mer fibloé. Lako seka kumwa yete. Mino pembe loko la jamalunda. Nainuna kwe ya kitiba na bote boyete. La fefa ma fidèle.
Olivier Tambo de Brie. A Panga Bazoulou ya Jéhu, Ngano Moutouka de Paris, Van Belle de Paris, c'est Luc Malé, Resto Bibiche, Resto Fred Mamona, FBI Mataba, Beethoven et Yomo Germain, Charlemagne Mayassi, Teddy Conta, un mère en temps, Gouli, Bena Papa Ochocho, Bobina Rouma Oyo, ah ouais. Kail Inga le Copperfield d'Afrique. Armel Stone Papa na DJ Oya Titina. Boris Malier, Gildas Magnoma. Langue Lumbé Prolongation. Boris Kibiliki. Priva Tuburs. Et à Florent Yokonomote, ma mère Santa. Martial Pos.
Right, that was the Generation Universal from their new CD, Pyramid. We heard the song called Maman Congo, the band with the ugly hats. Before that, Extra Musica from the CD, Merci. We heard the song called Méchancete. Going to end up the show tonight with something from Dilu Dilu Mona and Emperor Bakuba from the CD Tour de Babel. We're going to hear the Benguela. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Nakite, où y est-il ce soir?
Mon qui les aime, mon aïe.
Oh, baby, si mon limon a gagnoso. Mon aboli, mon aïon, un aboufou fait la table. Un atome, un aboufou y en délai. Ma écoute, y a mon tomote, ma musique. N'a pas ma zanda, pas la nanie. Moto a coca.
Thank you.
parler bien.
Salut,
salut,
salut.